I back sweating, my rhyme is so sweating. This is a bitch, the future is bright.
Shotokiru
Zizi Kids
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama A Wiki Waka dance feno tukazina
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama A Wiki Waka dance feno tukazina East to the west, left to the right. Onde zako bedori nani kwa west. Flight all day to a chicken tonight. Bulira kulala kofu na petaiti. Come to me tight, security tight. Ozini sarotati na kwa tamu waleti. Baby, ngatenge yusie target. Baby, ngatenge yusie target.
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina Chikumba tosa ze mulembe doti gomu. Na wechimanyi Kampala tuche singa dream. Chiro tochange back sweet world fame. Na jaga sakamu kazanya tili kufomu. Namba kuteku motoka film kumodemu. Amo sisoja kwa mungano taka uzemu. Pite kali boy wakue tewa watitemu. MC Sinbad bano watulekemu.
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina Gana mazina siga by force. Yo zina mune chip baby on your choice. Katia ono katamu face to face. Baby kazine mupasti na future tense. Fetu kazina tetwe menya tulina chance. Fetu kazine uvya teno damu kiasi. Si boss kwa kazini wano wa police. Kenyingi de rap press nange mupe fasi.
Wiki Waka.
Mazina mapena yega nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina
Wiki Waka.
Mazina mapena yeka nyuma
Wiki Waka.
Tukazina tuti tukutama
Wiki Waka.
Kazine muku wate katama. A Wiki Waka dance feno tukazina
Wiki Waka.
Powerful ati
Wiki Waka.
Yeah
Wiki Waka.
Shoot to